kusiwa n'omwako gwo ngutumye n'akasanyanku buli kasasiro yagwetimba gubadde mwaka gwa katubagiro segirinya ne sewanyana bambi ababaka b'eggwanga mwaka 2021 baliggulo gya b'ekkubo obwama tuba tutudde ku mmeeza yemba mate n'asonga omusomi w'ebirango n'afuuka serebo kati atoludde generali Katumba asimatuka amasasi katonda w'abalunnyanja munnaku y'ekitalo kawalaka akalungi ennyo lulina amatire terwakaleka kalulu ke kayunga kampunza okukanyagira ddala emisana n'effeffeka gye yeegalise n'agamba nti abasimwandyawo ebigambo by'omukulu byantabula mbu essaawa abiri ne bwozizina oba wakuwangula kkiriza wabaawo pata ekikonyeemu emmeeri y'e Kenya yibananga omwaka ogwo yatukyamuukiriza n'esukka ate tuba tuli awo n'egenda fennesanyo ne lyesulika omwaka ogwo kasenyanku gubadde mwaka gwa katubagiro omwaka gwa 2021 kasasiro yasukka muli omwaka gwa 2021 kasasiro yasukka muli mwaka gwa 2021 mwe mwali akalulu k'eggwanga jjajja Bobby n'aloopa ani atamanya byagwawo abalamuzi lwe beerumba buli omu n'awalampa munneewe kintu ekyo kyategeeza ebintu ebingi era meseji n'evaayo ekoni n'alumba ekoni site ne tugyesunga yasirwaza ffe n'azimula tulabye ne Uganda ey'okuzannyirako Magufuli n'ajjaafa yagaana omuggalo mu Tanzania yali amumyuka kwe kumuddira mbigere Suluku n'ajjaalonda ekyapa mmanyage Supuriani Kizito n'ajjaafa n'ajja te Nakasujja yaliko waresha Haji Katongole yaliko wa Utoda ne Bishop Kagwe bw'atyo n'azikira Trafiki polisi ekyusa olugoye mutunzi waalwo njagala mulabe sente za nabbanja okutambuza ebigere masimu g'abanaku baako bakukukyajinga namwana wa muzaata alinnya akatale yatwala ku lusumu nange yansoona kukkakkana ku bafuupi bw'atyo n'ajevuna kyekyavaako kika okunyooka ennyo asimu eyali dipisi w'ensangi maama yatakulumba n'amasasi batuuze b'omukyengera eno tawuni kanso twagala bwenkanya yatwalwawa omwaka ogwo kasenyanku gubadde mwaka gwa katubagiro omwaka gwa 2021 kasasiro yasukka muli omwaka gwa 2021 kasasiro yasukka muli avawotero sigira munneewe bubomubomu nabwo ne bujja bw'ekyanga paalamenti CPS bala ya digida ne mu Swift bus awo kulw'e Masaka bye bwakkira nze naawe byantabula oluvannyuma lw'okukwatisa abangi era n'abangi okulugulamu obulamu nga sheeka kireve katereke gye ntwala namasole siwoza o naye olumbe byemuke yandeka mbulumi allah akusanyiwa ebyasoba mwana ttu dije ema gwe wummula mirembe mulo ikukwanya noonera ennyumba n'asiba b'ejenti bange n'abakuba nali nnondebwa nkeera ku bwa mmeeya ikuku gy'oli nkutumidde nnyo omwaka gwa 2021 kasasiro yasukka muli omwaka gwa 2021 kasasiro yasukka muli edigalungwa wangulwa hikirema kalulu k'ensi ye Zambia n'ewuuma mesa ava mu Barcelona bakatalunya amatama ne bakkira okgazizika enkondo bradi kroti rokeki n'amunona yenjogera ye ripooti y'omusawo jakoba zuma mukwata n'asibibwa abasawo si ne beesala akajegere covid second wave n'alumba kese zine zirinnya nga bwe zasanze yenerunsa akyenga ebizimbe by'ozimbye eno gavumenti y'abavubi nkambwe ennyo pulezidenti wa Guinea Alpha Conde Batuze besi mama becha wa Nebe iwa kungudo na bakazi Ya wunzi kente baji kwanze rusu Idris tebi nazawa Echa mtu wala kufronti chansovera Mintu miokwere igalegebio nobu sasa Utabaniwe ya fugati adi mugenzoli Chagulanyi idie muzindeyo Amunda videka mugambe yenunula Yewe chiteso chachengera mwana tu Okumunu nulambu wambe mayari atude Nwanze mwerebio Chikundu Ibrahimu kutumidenyo Nabira na chishinji ne janati Wangara maguru nyondo Mwaka kwa 2021 Kasasiro ya sukamuli Mwaka kwa 2021 Kasasiro ya sukamuli